Tito tie biesa kai won na wo mre wo ho ase mampanyini ne tumi horo no wanyo osetie won siesie wo ho ma adwuma pa biara adwuma pa won twiri obi won ye ntokwapefo won nyo bete na won yi ojo nyina ali nkyere nipa nyina efise ye nso kanu na ye nkwasea ase odenfo nipa awofomfom soma kono ne anigyede horo te ne bonne ni ne tanmu a won ho ye ahi na wotintan won ho won ho na yan agyenko nyankopon adoye ye ni nido yi ne ho adi no emfiti ni mu nyuma aya ye mu na mmom ono ara ne mobro hunu nti na ema onnam awofoforo aguare ne honhon kronkron foforo yesu je ye nkwa eno na onnam yan agyenko yesu kristo so hwegu yesu pi na wonam ne dum so abu ye mbem ama ya ye dan kwano ani da so so adedifo eye no kwasem na eyinum na mepese wo hyemu den na wan a waji onyankopon adi no adwin senia wo bebo wima pa ho moden eyinum ne nea eye fe na eye manipa na nkwasea akinyeje ne anato ne kunsun kunsun ne mra ho akasakasa de twe ho fi ho ifise enye ma hwe na eye hunu nchichema a wakasa afa ho penkro ne nimprenu so no wo ne wan a waye saa no nya hwi biu na hu se ne a ote saa no ne ti asai na oyɛ bɔne bu na nkasa ne ho fɔ wo mu sɛ me soma atema ana tikiko wo nkyɛn a bɔmɔden bra me nkyɛn wɔ nikopoli ne hɔ na mabɔ me tim sɛ mrekodi awɔ bre bɔmɔden gya mranimfo sɛ na ne apolo kwan yiye na anhia wɔn hwe na maye nipa no nsua nwuma pa ho modern bon so mfa mmu a wan a ehia won na aba ammo won wan a wane me wo ho nyina chiachiawo chiachia wan a wodo yen wo gidi mu odum nka mu nyina